just got it from GuccioApp.com.
Yeah, man. This is time for love and time for money.
Bitch, kill up,
Haki yako ni kuonge. Ule bata zote vacation, misosi ni nyama mipombe. Nimejichanga pate kagari kutembea mama kinyonge. Unapendeza nyakati zote ukikonda tokiwa kibonge. Baby, mwenzenu nimeonjeshwa tamu kidogo nimenogewa. Na kutoka siwezi zigo la huba nimelemewa. Wanosema ni wachela wala wajui ninachopewa. Kama ugonjwa mapenzi mimi tabani ninapepewa. Washeni kamera pigeni picha toto ilu
toto.
Lilivyo umbika wana kasirika toto ilu
toto.
Limebarikiwa na rangi ya hela toto ilu
toto.
Hapo nikifuma mtu nitakwenda jela toto ilu. Na mimi na bebe nimeshapata mchumba. Nimeshapata mtoto. Hivi kwenu ni tanga. Mana siyo kwa mabaya, ulinenda kwa mganga. Kanga kweli umeumbika mwaya kiunoni unashanga. Oh, 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 I will do everything for you. Love that nobody can show you. From the day that I met you, girl, I started falling for you. Wangu mie, usinikimbie, ninganganie, wanga waumie, washeni kamera pigeni picha toto ilo
toto.
Lilivyo umbika wanakasirika toto ilo
toto.
Limebarikiwa na rangi ya pesa toto ilo
toto.
Ona linapendeza wanapata pressure toto ilo. Na mimi na bebe nimeshapata mchumba.
Just got it from GuccioApp.com.